Today, several scriptures are on my heart.
Namhlanje nezibhalo ezininzi entliziyweni yam. Kwaye sizoqala ngeGenesis sahluko seshumini lesithathu. Genesis sahluko seshumini lesithathu. Ukudibana kwenkosi kunye noAbraham. Genesis sahluko seshumini lesine inixolele. Kusuka kumxolo weshumini nesibhozo.
King of Salem.
Umelkizedeke ukumkani wase Salem waphumene sonka newayini engumbingeleli kaThixo senyangweni.
And he blessed him and said,
wamsikelela wathi makasikelelwe uAbraham kuThixo senyangweni umnini mazulu nehlabathi.
And blessed be the Most High God, which has delivered thine enemies into thy hand. The first thought,
makabongwe uThixo senyangweni obanikeleyo ababandezeli bakho esandleni sakho.
The Lord,
ngayokuqala ethe yafika kumileyo kuba inkosi apha engumelkizedeke kumkani waseSalem uza kuAbraham njengombingeleli akazi engaphethanga nto, unesonka newayini, ufuna ukudla noAbraham, ufuna uba nobudlelwane kunye naye.
One called by God, one blessed. Amen.
UAbraham lo onyulwe nguThixo, lo ubiziweyo nguThixo, lo usikelelekileyo, indoda eyafumana izithembiso yaze yakholwa, yaze yathi ngokuthobekileyo yahamba endleleni yenkosi uThixo enaye. Kwaye xa inkosi yeza izothi kubana naye, zange izingaphethanga nto, thina ke siyimbewu kaAbraham. UThixo akazi azodibana nathi engaphethanga nto, hayi ngamazwi alambathayo okanye ngezithembiso ezilambathayo. Uza ezokudibana nathi ephethe ivangeli epheleleyo. Singakwamkela oko akuthembisileyo. Le ngcinga ithe yankulu yaxabiseka kakhulu kum. Siza thina nezithembiso esingenakuzizalisekisa, kodwa uThixo uza ezokwenza oko asithembise kona ngobabani. Sizawufunda okuninzi phaa kumaHebhere, kodwa phambi koba senje njalo thanda ufunda kumaGalati sahluko sahluko sesithathu umqolo wamashumi mabini anethoba, ukuze nazi ukuba izithembiso okunjalo zibhekisele kuthi. KumaGalati sahluko sesithathu uqolo wamashumi mabini anethoba, ukuba ke nina ningabakaKristu niyimbewu kaAbraham ngoko nendlalifa ngokwesithembiso ngokwedinga. Into uThixo wayenzayo ngoAbraham uyayenza ngembewu kaAbraham. Ngabantwana bakaThixo abazikholwayo izithembiso zikaThixo bayilandela inkosi ngokuthobekileyo. Namhla inkosi yeza izodibana nawe nam, kwaye ungaqiniseka ukuba akazi engaphethanga nto, kazi namazwi angaphethanga nto uza ezokunika wena nam into esiyidingayo ngokukhawuleza namhla. Kwaye ndiyazi ukuba zikhona izidingo. Kwaye ndiyamazi ke lo onokususa zonke izidingo. Ewe, ukwaziyo ukukholisa zonke izithembiso. Yayingengo Abraham waphumayo ukudibana nenkosi. Inkosi yaphuma izokudibana noAbraham, izodla kunye naye. Inkosi iyaphuma izodibana nathi namhlanje, yasondela kuwe, yasondela kum, ifuna uba nobudlelwane kunye nathi, ufuna ukudla nathi, ufuna unika wena nam mana efihliweyo, kwaye ufuna ukusinkcenkcetshela ngokuthanda kwakhe njengomfula. Kumagalati sahluko sesine, kumagalati sahluko sesine umqolo wethoba. Ngoku ke nakuba nimazile uThixo, hayi kanye mandithi nakuba naziwe nguThixo. Eli lenqaku elibaluleke kakhulu, ukumazi uThixo nokwaziwa nguThixo. Zihamba ndawonye. Incwadi yokugqibela iBhayibhile iqala ngalamazwi athi isityhilelo sikaYesu Kristu. Akukho kuqikelela, akukho qashiso, hayi umdiyadiya ususiwe, sigqubuthelo asekho phayana. Simbona uYesu Kristu njengoko anjalo, kwaye ngokukhawulezo yakubona ukuba wayenguye ukumkani weSalem, kodwa engekabi ngunyana ngokuba njengonyana wayengekazalwa. Mandinifundele phana kwizibhalo ezingcwele kumaHebhere sahluko sesixhenxe umqolo wokuqala. Kuba lo Melkitsedeke kumkani weSalem bingeleli kaThixo senyangweni wahlangabini beza nayo noAbraham ebuya evela ekubulaleni kumkani wamsikelela. Awathi uAbraham wamabela nesishumi sezinto zonke esithi okunene ukuqala ukuthetha ngentetho evakalayo ngokumkani wobulungisa, kodwa kamva abe nangukumkani weSalem, oko kukuthi ngukumkani woxolo. Akekho umntu ongukumkani wobulungisa, akekho umntu ongukumkani woxolo, mnye kuphela ezi zihloko ezibhekisele kuye. Lo ke ngukumkani wokumkani, Nkosi yamakhosi. Umqolo olandelayo uthi engenayise, engenanina, engenamlibo wakuzalwa, engenasiqalo samihla, engenasiphelo sabomi, enziwe wafana naye unyana kaThixo. Lo uhleli engumbingeleli ngokungapheliyo. Ngela xesha wayengenayise, wayengenamama, ilizwi lalingekabi inyama. okanye kwa imbewu yayingekaziswa uba ibonakaliswe enyameni. Kuphela xa ilizwi lesithembiso sanikwa uMaria saze sazaliseka, ilizwi ke laba yinyama kwayinyana kaThixo wazalwa. Ndiyathemba ukuba kakhulu kwelandelayo eza kupapashwa nje sizawuqonda umxholo wobunye bobuThixo ngendlela emangalisayo ngaso isityhilelo. UThixo akanakucaciswa axelwe okanye ahlelwe ngamazwi alalanisayo ungaphezu kwazo zonke iingcaciso, kwaye ngokunjalo uyazityhila kubo bonke abafuna indawo yokuzimela kuye, abazithobileyo ngokwaneleyo ukuba bamamele baze bakholwe oko afuna ukuthetha. Ngoko ke lo Melkizedeke kumkani weSalem, iSalem yiYerusalem isixeko soxolo, ukumkani wobulungisa, kumkani woxolo. Akanayise, akanamama, akanamlibo wakuzalwa, akanakuqala kwentsuku, akukho kuphela ebomini bakhe. Mnye kuphela ongakhange aqale, ngokunjalo ongena kuphela. Inkosi ke leyo, le nkosi yeza yaba inyama, yathatha ubume bomntu ukuze azokusihlangula thina sasilahlekile apha enyameni ngaso isono, aze asibuyisele kwindawo ezingcwele. Lena ayomeko yendlela umntu abona ngayo engaphikiseka, lena inyaniso engcwele, inyaniso ngenene. Qolo kugqibela kumaHebhere sahluko sesithandathu ithi ngoMelkizedeke apho umanduleli uYesu wangena khona ngenxa yethu, ethe ngokohlobo lukaMelkizedeke waba ngumbingelelo omkhulu osa ephakadini, kumnqophiso omdala akukho kuqala akukho kusiphela, akho yise akho mama, kodwa ngoku kwafika ithuba lokujika. Oko ke kwaza umnqophiso, ngoko ke kwaza umnqophiso omtsha, izithembiso zaba inyaniso engcwele kuKristu, oko kwaba ingqalo yendalo kaThixo, hayi ingqalo yendalo yehlabathi okanye yezwe lonke, kodwa yingqalo ngokukhawula othi afumane ubomi obungunaphakade ngayo lo wasithe ngayo. Siqhubeka sifunda kumqolo wesine, bonani ke ukuba mkhulu kwalowo, wathi uAbraham uma ukhulu wamnika nesishumi emaxhobeni awona alinqatha, abo okunene bakonyana bakaLevi babamkelayo bubingelele banomthetho wokubanga isishumi kubo abantu ngokomthetho, oko kukuthi kubo abazalwana babo nakuba baphume esinqeni sika-Abraham. Kodwa yena ongenamlibo wakuzalwa uphumayo kubo ubange isishumi ku-Abraham wasikelela lowo unamadinga.
And bless
ke ngokungena kuphikwa encinane into isikelelwa yeyona inkulu.
But only the Lord alone can bless. This term, King of Peace, King of Righteousness, if we follow this thought, we need only read the familiar words.
Ukuba omnye benokufunda nje sisibhalo kuphela. Omnye angaqikelela, abhideke, omnye acacise.
O daughter of Jerusalem, behold.
Kodwa kuba omnye ufunde ukuqala nesibini nesithathu ngoko umntu uyafumana impendulo azi ukuba yayingubani na owaphumayo ukudibana noAbraham waze wamsikelela othe wamkela izithembiso wakholwa. Bani nokusikelela ingeyonkosi nje kuphela. Singacela inzikelelo kodwa inkosi kuphela enako ukusikelela. Lentetho ithi kumkani woxolo, kumkani wobulungisa. Ukuba silandela lengcinga sidinga kuphela ukuba sifunde amazwi aqhelekileyo apha kuZakariya isahluko setoba.
When I read in Genesis 49,
vuya kunene ntombi engu Ziyoni, oba duma ntombi ngu Yerusalemu, yabona kumkani wakho uza kuwe elilungisa enosindiso enontobeko, kwele esileni ekhamqweni etholeni lemazi esile. Uza kuwe ukumkani weSalem, ukumkani wobulungisa, ukumkani woxolo, ukumkani wokumkani. Eli lizwi sele lizalisekisekile uzile. Ungafunda ngako kuMateyu isahluko samashumi amabini ananye qolo oqala yakowethoba. Xa inkosi yangenayo eYerusalem, into endimangalisayo namhla ile ukuba xa ndifunde kuGenesis sahluko samashumi amane anethoba kuba napha kwintsikelelo kubhaliwe malunga neesile nethole, omnye angacinga uba akunakwenzeka. Ora kunjalo ke umoya kaThixo uzicela ezinto kuyixele ngaphambili. Funda kunye nami kwiGenesis sahluko samashumi amane anethoba umqolo weshumi neshumi elinanye. Intonga ayikumka kuYuda, intonga yomisa imithetho ayikumka phakathi kweenyawo zakhe ade afike uShilo zimlulamele izizwe.
It is even written, and the nations will obey him.
Ngukhuleka emdiliyeni imazi yakhe yeesile. Ukhuleka kohlobo inkonyana yakhe yeesile. Zintanda. Umoya kaThixo kubaprofethi, kumadoda kwaThixo. Waxela kwangaphambili yonke into eza kwenzeka kwaye nangendlela eza uza ngayo. Apha sifunda malunga nesizwe sakwaYuda. UYuda wasikelelwa, sikelwa ngalamazwi uYesu inkosi yethu, imvana kaThixo, ingonyama yesizwe sakwaYuda. Kwaye apha siyaxelelwa ukuba ade afike lo wentonga, afike uShilo zimlulamele izizwe. Ibhaliwe apha ukuba zimlulamele izizwe kude kube yile mini akukwenzeki. kodwa kuza kwenzeka. Onke amadolo azawuguqa, zonke ilwimi zizawungqina ukuba uYesu Kristu uyinkosi. Bhalwe kuba kwabaseFilipi isahlo sesibini umqolo weshumi elinanye. Kwayibonke komele ukuba bamkele ukuba inkosi ithethile kwayonke into izalisekile. Safunde ilizwi kakhona, yanga lingaxibiseka kuwe ngendlela elixabiseke ngayo kum. Intonga ayikho umka kuYuda, intonga yomisi mthetho ayikho umka phakathi kwenyawo zakhe ade afike uShilo zimlulamele izizwe. Emva koko ithi ngukhuleka emdiliyeni imazi yakhe esile. Ukhuleka kohlobo inkonyana yakhe esile. Wathini kubafundi bakhe ngelaa xesha? Yani phakwe sasixeko phana ufumana esile nenko netole uze ulikhulule uzise kum ukuxelele umninilo ukuba ndiya kulibuyisa. Matthew 21 verse 2 to 3. Abafundi baya balifumana kanye ngendlela atsho ngayo ngokuba kubhaliwe. Hliziyo ke ethandekayo uThixo ulijongile ilizwi lakhe kwaye iyure yoba lizaliseke lizafika. Iesile nenkonyana kumele ukuba zibe phayane ngaba inyaniso kanye yonyaniso. Kona izinto izinto akumelanga zenziwe kuqala, akumelanga uba ziphumeleliswe indlela ethile, zilula nje ziphayana. Kwaye thina kumele sizithathe sibulele inkosi siqiniseke ukuba izawukwenza konke ngexesha elilungileyo. Intoni ebhalwe ku-Isaya isahluko setoba umqolo wesihlanu nomqolo wesithandathu. Sizalwe umntwana, sinikwe unyana, kwaye umthethelo oba sesixhantini sakhe. Kwaye apha sixelele ukuba ade afike lowo umnini wentonga sele efikile. Ezi zithembiso zizalisekile, sihlanguliwe, sisindisiwe, sixolelwe. Ngoko ke siphumla kuye uThixo kwaye sithe saphumla nasemisebenzini yethu. Indoda yakwaThixo asikelo nyana phaya isazi ntoni ngento eyithethayo. Yayingeso sityhilelo, yayimpembelelo evela kumoya ongcwele. Haleluya, ndiyavuya kuThixo kuba eli lizwi lithena ladliswa ubomi. Eli lizwi liyinyaniso, ilizwi eliphilileyo, eligqobhozayo, elinamandla, lisebenza eli lizwi. Kwaye njengoba besele sitshilo, xa ixesha lazaliseka wafika ukumkani, kwakukhona iesile, kwakukhona inkonyana kanye ngendlela ekwathethwa ngayo. Nantso ke intsikelelo. Mingaphi iminyaka edlulileyo, nokuba ngamawaka amawaka amabini amawaka amathathu, ayikhathaliseki, ilizwi likaThixo liyazaliseka. Kholo, solo hlala ukholwa, litsho icula. Ngaba akhange sikulinde na oko kubhalweyo ukuba kuzaliseke ngemihla yabo, kodwa ixesha lalingekafiki ngemihla yembuyekezo. ULuther wamvezithila kanjani umchasi mKristu kwaye wonke umntu onebhayibhile ephindiweyo kaLuther mnandi nayo incwadi yakudala ifunda phayana kakhulu ke ngomprofeti uDaniel sawuqaphela kuba sisithilelo esingcwele sinjani esibhalwe phayana kodwa ixesha lalingekafiki ngoku ke uThixo wathumela umprofeti ngemihla yethu kwaye asinazintloni ukuthetha oku ngokucacileyo ngokungqalileyo xa isibhalo esingcwele sithi kuya kuvela abaprofeti bobuxoki abaninzi kuMateyu 24:11 loo nto iyinyaniso nje oba sitsho izibhalo ezingcwele ukuba ndiyakunithumelela ueli umprofeti phambi uba ifike imini enkulu eyikekayo yenkosi kwaye yanga bangavela abaprofeti abanintsi bobuxoki kukuzalisaka kwesibhalo oko kodwa ukuze singophuki isibhalo umprofeti oyinyaniso kathixo ngokunjalo kumele abonakale lo ilizwi lenkosi linoza kuye ongakhange afunde izinto ezincwadini okanye azitsale kumoya othile okanye azithathe esikolweni sokufundela iBhayibhile kodwa kulo ilizwi lenkosi lafika kuye asimenzi isithixo kodwa siyavuya kuthixo ngaye kanye ngendlela esivuya ngayo kuthixo ngawo bonke abakhonzi nabaprofeti inkosi abasebenzisileyo kuluka isahlo samashumi amabini anesine thanda ukufunda umqolo wamashumi amathathu namashumi amathathu ananye kuluka isahlo samashumi amabini anesine umqolo wamashumi amathathu kunye namashumi amathathu ananye
great evangelists and it is no secret
kwathi ekungqengqeni kwakhe ngasesithebeni ndawonye nabo sithabatha isonka wasikelela waqhekeza wabanika avulwa ke amehlo abo bamazi wathi shwaka yena kubo wadla kunye nabangabakhe weza kuAbraham enesonka newayini ukuze adle kunye naye abe nobudlelwane kunye naye apha emva kovuko inkosi yamenywa ngabafundi bayo ono kababini kubo wadla kunye nabo mandikuthetha oku ngokucacileyo nokuba ngabalishumi nesibini okanye ababini okanye abangamashumi amabini okanye ngamakhulu amabini inkosi ifuna ukudla kunye nathi akukho sihlwele esincinci khona abavangeli abakhulu ayifihlwanga ayomfihlelo leyo kumele kuhlangane isihlwele esikhulu phambi uba bavume ukuza impumelelo kumele iqinisekiswe kodwa ukhona omnye lowo kungekho sihlwele esincinci kuye ngoba uthe xa babini okanye abathathu behlangene ngegama lam ndiyakubakho mna phakathi kwabo haleluya makabongwe uThixo wethu akajonge izinto ezinkulu emehlweni ethu ujonga intliziyo yakho ujonga intliziyo yakho neyam aze linde ukuba amenywe kwaye ndiyakuxelela uyakuza adle kunye nathi sikhona esinye isibhalo kwisityhila sahlo sesithathu umqolo wamashumi amabini esibaluleke kakhulu ukuthi sityhilelo isahluko sesithathu apithi yabona ndimi emnyango ndinkqonkqoza kuba uthe umntu waliva izwi lam waluvula ucango ndongena kuye ndidle naye naye adle nami. Ngokunjalo ngangumuntu omnye njengoba u-Abrahama engumuntu omnye ngela xesha ukuba umntu uthe walivila izwi lam waluvula ucango, ndiya kungena ndidle naye. Iqala ngawe noThixo. Kulapho ke ababini okanye abathathu behlangene, kodwa kumele ibe ngabo bathe baba nobudlelane kunye noThixo. Zintanda, ndifuna uba ndishumayele kuphela, banintsi bangakwenza oko. Ndifuna ukushumayela ngesiqiniseko sokuba abantu bathe badibana neNkosi. Ndifuna ulivakalisa ilizwi likaThixo ngesiqinisekiso sokuba abantu bathe bakhokhelwa kuThixo, balivile ilizwi lakhe, balivulile iintliziyo zabo, kwaye bathe baba nobudlelane kunye naye. Apithi, yabonani, ndimi emnyango. Lo mnyango uzani pranamuthi kwintshumayelo awuvulwa lo mnyango ngaphandle, uvulwa ngaphakathi. Awunayo indawo yokuvula ngaphandle, nguwe ngokunjalo ekwandim. Mele siwuvule ngaphakathi. INkosi imile iyanqonqoza, ayikwazi ukuvula. Nguwe ekumele uvule, ndim ekumele ndivule. Kumele simeme angene. Xa umntu esiza kuthi inqonqoza, sithi ngena, sithi ngena, sithi ngena. Namhla iNkosi inqonqoza entliziyweni yakho nasentliziyweni yam, kumnyango wentliziyo yakho nasemntliziyweni yam, kodwa akavuli ngokuzinyanzela. Uyasilinda ukuba sive uNkqonkqoza, silivile izwi lakhe, siwuvule umnyango. Zayifunda kwakhona, yabonani, ndimi emnyango ndiNkqonkqoza, ukuba uthe umntu waliva izwi lam waluvula ucango, ndongena kuye ndidle naye, naye adle nam. Ngela xesha wenza njalo kuAbraham, kwaye uyazi uba yinkosi eyaqala isidlo senkosi sangokuhlwa njengesikhumbuzo sokuva ubunzima nokufa. Kodwa ngalo lonke ixesha sihlangana uba sizovila izwi likaThixo, singachopha phantsi kwisithebe esisendlalwe nje kakuhle, sixhamle kukutya kokomoya, ukutsho ke ilizwi likaThixo. Umntu akaphili ngasonga sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo. Uva njani xa ufunda iGenesis sahluko samashumane anethoba njengoba sifundile sonke nje? Into ongayikumka uYuda ade afike uShilo, kwaye ziya kumlulamela zonke iintlanga. Le nto yenza intliziyo yethu ukuba qhwalele sithi, uThixo uyamangalisa, liyadunyiswa, lifanele kudunyiswa igama lakho. kodwa zilula zinjani izenzo zakho. Abantu balindela into enkulu kuThixo, kwaye oko yabankulu uyawushiyeka injalo, kodwa ayibikho nkulu ngendlela abantu abacinga ngayo. Asicinga namhlanje ngobabalo lwenkosi yethu umnyadala omkhulu kwimbali yonke yehlabathi. Yabonani, akukho akumaxilongo avuthelwayo, akukho ndawo yobukhosi yalungiswayo, kwangekho lu gumbi endaweni ekhethekileyo yayibubuhlanti obulungiselwe ukumkani wokumkani. Yiloo nto abazizilumko bekhubeka kuloo nto, ngoba uThixo wenza izinto ezinkulu ezinobuqaqawuli ngendlela emangalisayo, azenze ezo zinto ngendlela elula. Nabakhulu abana ayityhilwa kubo, isityhilelo sabo asityhile kanga kwabakhulu kwabazizilumko. Kuthi ilizwi lika-Isaya isahluko sama-35 siyangena pha ukuba kwa abazizihula banakulahleka kuloo ndlela, uThixo indlela elungisiweyo, umendo wabahlanguliweyo, abazizihula banakulahleka kuyo. Ukuba ba umntu uhamba loo ndlela, abalahlekayo kuloo ndlela zizilumko neengqondi, kodwa abakwazi uhamba kuloo ndlela zintsana nje, ngokuba uThixo lithile lilizwi lakhe kuye, abanakulahleka kuba bayagcina ilizwi likaThixo, ngoba bathe bathatha ilizwi likaThixo balihlalisa kubo. Inkosi izayo izodibana nabo ke ngoku njengoba yayayo yayodibana noAbraham. Namhla inkosi idibene nawe nam elizwini layo, namhla uzile ezokudibana nathi, namhla uthe wenza izinto kweli lizwi zalikhulu zaba nobuqaqawule kuthi. Uthe wenza ilizwi lakhe yakukutya okokomoya kuthi. Njengoba nditshilwe amaxesha amaninzi, ukutya okulungileyo akungcolanga, akuxoxwa ngako, kuyatyiwa. Xebe ukutya okulungileyo kuyatyiwa. Nantsi into esiyenzayo ngelizwi likaThixo, asixoxe asicacise, siyatya nje, siyaqwenga nje oko uThixo asilungisele kona. Kwaye uthe wolungisa isithebe esityebileyo silungisela thina phambi kwababandezeli bethu. Ngenyaniso siyavuya kuThixo. Njengoba kunjalo kunjalo ke kuyo yonke imbewu kaAbraham, kumakholwa ayinyaniso aziwa ngokholo labo kwizithembiso zikaThixo kumhla wabo. Ndikuphinde, abaninzi bangamakholwa, uLot yayilikholwa kunjalo, nabaninzi kunye naye Abraham wayengelo kholwa kuphela, wayengumzekelo. Indawo babungabhekisela kuyo abo kwixesha labo abanokuva bamkele, bakhola isithembiso ezingcwele ezazizozaliseka. Ngoko ke amakholwa inyaniso yimbewu kaAbraham, kwaye bakholwa kwimihla yabo ilizwi elalithenjiswe nguThixo kungekho kuthandabuza, kungekho na ukuba okanye ukodwa. Ngabe uThixo wakhe wathi ndizandithumela umprofeti uEliya phambi kuba ifike imini enkulu yoyikekayo yenkosi, Zanga kuthethe oko ukuze sixoxe. Wakuthetha nje ukuze sikholwe. Thixo wathetha yonke into ukuze sikholwe. Unoyolo lowo ongakhubekiyo kum, ongakhutyekiswayo indima. Itsho inkosi, ababhali bathi hayi, ibingenoba nguye. Ukuba uThixo bekhethe umntu bekuzawumela babe nje nakanje. Ngubani ufuna uba ngumcebisi kaThixo? Ubani ufuna ukumxelela ukuba makenze ntoni? Kwimihla kaYesu kwakhona ababhali abaninzi bahlala kwizindlu zezikhungu nasetempileni bafunda befundisa nabanye, kodwa bona ngokwabo bengafundiswanga nguThixo, abengenaso isityhilelo sento eyayisenzeka kwimihla yabo. Indoda ekuthiwa nguYohane, indoda yasentlango eyayisitya ubusi kunye neminyiki yasendle engenayo imela nefolokhwe, kodwa nje ngendlela emangalisayo njengoba sinako namhlanje wayephila indlela elula. Ndikumdla loo nto, ndikumdla ukuba uThixo omkhulu, Thixo ongcwele uzityhila ngendlela elula. Indoda eyayisambatha ifele lenkamela yabonakala ishumayela ubukumkani bukaThixo, yalungisa indlela, ilungisela inkosi, yalungisa abantu ukuze bakwazi ukukholwa. Into enye yenzeka ke kwesi sukulwana, anawulibala. Omnye wabavangeli abakhulu akulunganga ukuba nditsho igama lakhe, kodwa wathi kum, laa ndoda uWilliam Branham enesilungu sakhe esihlwempuzekileyo ingaba kumele ibe yiloo ndoda ingenayo imfundo yakwidyunivesithi emva koko kuphelile ke ngoku. UThixo wathatha indoda yayilula, yayingqalile, yayingalixubi ilizwi, yayingalicacisi, kodwa yalamkela ngaso isitshilelo, yaligqithisela ngempembelelo engcwele. Kwaye sinaso isiqinisekiso kwizibhalo ezingcwele ngokwazo, ngokuba yonke into usuka ku-A uya ku-Z ivumelana ngokweepesenti ezilikhulu. Anoba sisiyatha ukuba ndikholwe izinto zibe zingavumelani nesibhalo, kodwa ukuba azivumelani gqebe ngaba ndisisiyathi uba ndizikholwa izinto ezibhalwe kwisibhalo, kodwa ukuba ndiyazikholwa ndibona ukuzalisa kwako, ngoku ke ngaba ndinoyolo. Ukuba inkosi yayime apha namhla biyakwenza into eyayenzayo phayana kwesasikhungu eKapenahum, apho wanikwa khona incwadi yomprofethi uIsaya, wafunda kwisahluko sama-61. Emva koko wathi, namhla esi sibhalo sizalisekile phambi kwamehlo enu. Bonke bajonga kwakhona bathi, zange akukho namnye umntu wakho wathetha ngolu hlobo. Haleluya. Kuseyinyaniso nanamhlanje. Zange umntu wakho wathetha njengaye. Usathetha namhlanje ngalo ilizwi lakhe. Noxa esebenzisa imilebe yabantu, ilizwi likaThixo lishiyeka ililizwi likaThixo. Kwaye siyavuya ukuba intambiso engcwele yayiphezu komzane wethu othandekayo uBranham, kwaye kuba intshumayelo zakhe zazivumelana ngokugqibeleleyo, ngokuqinisekileyo nomnqophiso omdala nomnqophiso omtsha yabaprofeti neyabapostile. Kwaye siyakholwa ukuba sithe sabuyiselwa kwilizwi eliluqobo. ndiyagqininisa oku kwakhona ngenjongo. Ndiyakholwa uba umsebenzi yayikukuba asikhokelele sibuyele elizwini likaThixo. Bangaphi abathe bayivala iBhayibhile bathi besingayiqondi? Ngoku sinazo intshumayelo. Kwanele ke oko kuthi intshumayelo ngokuqinisekile zinyanzelekile, kodwa zisibuyisela kweli lizwi liluqobo. Yonke intshumayelo iphume elizwini iyasikhokhela sibuyele elizwini. Kungenjalo sizawushiya umhlaba welizwi ngokunjalo singabi nasisekelo, size sakhe into engenakuma phambi kothixo. Asikuthabathe oku kule nkonzo. Inkosi yazi odibana noAbraham ngokuba kwakumalunga nesonka newayini, weza njengombingeleli, njengomelkitzedeke. Ngelaa xesha wayesekumzimba wokomoya kuphela, emva kwexesha wasuka kumzimba wokomoya wangena enyameni uze akwazi ukufa apha, aguqule lo mzimba kwenyama ubuyele kumzimba ongenakonakala. Njengoba sinoba nako emva kovuko nasemva kwenguquko, ngabe icacile le nto kuthi amen inokuqaqawuli nje iyamangalisa. Ngela xesha bengenayise engena nina, akekho umntu wathunywayo, akukho mlibo wakuzalwa, itsho nanamhla akanawo ngokunjalo, kodwa wazalwa. Ngoku kwaqala ke ukubakho ubudlelwane boyise nonyana, inobuqaqawuli nje inkulu loo nto. UThixo unecebo elimangalisayo banoyolo abantu, njengoba watsho amini yangaphaya omnye wabakhonzi bathixo balo uThixo amthandayo umbonisa icebo lakhe nje ngumakhi ebonisa icebo lakhe kulo uzawukwakha akho indlu. Ngoko ke siyavuya ukuba umakhi omkhulu, umcebi omkhulu, uthe washiya icebo elicacileyo elikumzobo ebantwini bakhe ukuze bancedakale ekwakhiweni okukhulu kwaye sazi kakuhle kakhulu. Umzane wethu othandekayo uGabriel osebenza ngokwakha yonke into kumele yenziwe ngokozobo, hayi wonke umntu angenza into ayifunayo, akunokwenzeka oko. UThixo unecebo kwaye kwabo athe wanenceba kubo uyabavumela ukuba babone kweli cebo. Kwaye ndiyakuxelela sithe sanikwa imboniselo emangalisayo kwicebo elikhulu loThixo wethu apha kule mihla, kwaye siyavuya ngaye umzane wethu othandekayo uBranham othe ngendlela elula nje aseyenzwa ngendlela namandla nguThixo. Kwabo banga lwazi ulungiselo lwakhe nomyalelo wakhe kungabonakala kungaqhelekanga xa igama lakhe lixelwa kwakhona nakwakhona. Ndiyabuza kuba sekwava ngoYohane umBhaptisti wawungenakulixela igama lakhe kwakhona, uba wawumvile uPawulos eshumayela wawungenawuthetha ngenye into. Mamela, khona indoda yakwaThixo inkosi ethe yabonakala kuyo ngaphambili yayingusawule, kodwa ngoku nguPawulos indoda yakwaThixo enamandla. Khona igwenxa ngaloo nto, kodwa sinika imbeko nodumo uThixo yedwa. Thumela abakhonzi bakhe ngawo wonke amaxesha. ukuze athethe nabantu bakhe. Siyavuya ukuba sinako ukwahlula phakathi kwezi zimbini. Abantu abaninzi abakwazi ukwahlula, kodwa siyavuya enkosini ukuba sinako ukwenza ukwahlula size sivuye. Namhla inkosi izile izokudibana nawe nam, udibana nawe ngothando, akaze ngaphethanga nto, uzodla kunye nathi kwaye ugxininisile kanye kwakhona. Yabona, ndimi emnyango ndinkqonkqoza ukuba ubani uthe waliva izwi lam wavula umnyango, ndiyakungena ndidle naye. Kwaye xa engena uthi namhla usindiso lufikile kule ndlu yakho, namhla usindiso lufikile kuwe nakum. Ukuba angangena entliziyweni yakho nasentliziyweni yam namhla, mayidunyiswe libongwe igama lakhe. Masimeni sithandaze. Bawethu semazulwini, sihlangana sonke nabo bonke abo bathe baphakamisa izandla zabo, nditsho nakwabo basathandabuzayo. Nkosi ethandekayo, ewe, sonke siyeza siza ngendlela esiyo. Siyakubona wena, wena uza uzodibana nathi, uzile wazodibana nathi kule mva kwemini nje. Haleluya. Uthe wasidlisa, usinike isiselo, udlile nathi uba ilizwi lakho likukutya kwethu. Haleluya. Kwaye wena uliliwa elabethwayo apho kwampompo zakhona amanzi aphilileyo. Siyakubulela ngako oko. Nkosi ethandekayo, sindisa, philisa, hlangula, sikelela. Makwaziwe ukuba sithe saba nobudlelwane kunye nawe, kwaye uyasazi. Haleluya. Uba sisindisiwe ukuba sifumene uxolo kunye noThixo ngayo inkosi yethu Yesu Kristu. Ugwetyelwa, xolelwa, hlambululo, ngcwaliswa, bomo butsho obuvela kuThixo. Haleluya. Oh Nkosi, ndiyakubulela ngomnqophiso omdala nomnqophiso omtsha, Thixo othembekileyo. Ixabiseka nangaphezulu kum, oh Thixo. Unabantu abalula bazibeka izandla zabo, waze wathetha ngabo. Haleluya. Oh, mangalisa kunjani, unobuqaqawuli kunjani igama lakho. Kwayinto entlele ukuba liyinyaniso. Haleluya. Liyazaliseka. Akukhona linye isuntsu kwilizwi lakho eliyakudlula. Yonke into izawuzaliseka. Nkosi, wathetha ngoko ukuze isibhalo sizaliseke. Haleluya. Nditsho namhla isibhalo siyazaliseka ngendlela ezininzi phambi kwamehlo ethu. Siyabulela ngaso isithilelo sobuprofeti ngecebo lakho elingcwele losindiso. Siyabulela ngengaphakathi othe wasinika lona. Siyabulela ngalulungiselo lobuprofeti eli sithe savunyelwa ukuba sixhamle kulo, eli singafumana intsikelo kulo. Siyabulela ngayo yonke into. Ndiyakubulela ngawo wonke umphefumlo othe wawusindisa, ngawo wonke umzalwane, ngawo wonke udade. Ndiyakubulela ngawo bonke abantu bakho. Ndiyakubulela ngaso ngayo le dolophi, ngalo lizwe, ngayo le ndawo sinayo, apho singahlangana khona, size sizokudla ilizwi lakho, sive ilizwi lakho, sive ukuthetha kwakho, sibulele kuwe. Ngokusethembekileyo samkele ngokutsha, usikelele. Njengoba wamsikelayo Abraham, usithi, ndiyakukusikelela kwaye uyakuba intsikelelo. Enkosi ngayo le mini egameni lika Yesu. Amen.